Abarimo bamwe mu rubyiruko rwo mu mirenge 8 y'akarere ka Ruhango ikoreramo kampani z'urubyiruko zeguriwe imirimo yo gusana, gusukura no gusibura amarigore mu mihanda migari y'aka karere, harimo n'igahuza n'utundi turere bihana imbibi turimo akarere ka Nyanza, aka Karongi ku mugezi wa Nyabarongo na Kanyamagabe ku mugezi wa Mwogo. Bavuga ko nk'urubyiruko rusanzwe ruturuka mu miryango itishoboye batashoboraga kubona uko bikenura n'imiryango yabo kubera ubushomeri bwari bubugarije, ari naho bahera bagaragaza bimwe mu bikorwa bibateza imbere bamaze kugeraho byavuye mu mafaranga bahembwa muri ako kazi bahawe.
Umuntu yarakoraga nyine akazi ko mu rugo gufasha ababyeyi, amafaranga nyine niyo kuba wagura nk'ikintu umuntu ntiyabashaga kuyabona.
Akazi ko gukora mu muhanda nk'urubyiruko aka kazi tutarakazamo, bamwe harabirirwaga mu muhanda nta kintu bakora bakabarara ku gasozi, ariko ubu ngubu dusigaye tuza mu kazi tugakora ubundi tugataha nta kibazo, tutagiye kwirirwa twiba cyangwa ngo twanduranye n'abaturage.
Maze kugura inkoko, maze kugura ihene, turutse muri aka kazi nyine. Inkoko ni 10, ihene ni 5.
Kampani z'urubyiruko mbere yuko nzamo nta gikorwa na kimwe navuga nari mfite, ariko aho ngereye mu iyi kampani amafaranga nubwo abari makeya nakomeje kuyarunda nkuramo igikorwa nge nubatsinze.
Ibi babihuza kandi na rumwe mu rubyiruko rwashinze izo kampani zeguriwe imirimo yo gusana imihanda nk'uko bigarukwaho na Habineza Celestine ufite kampani yitwa BNDC Construction Limited, uvuga ko biturutse ku nyunga avana muri ako kazi ko gusana imihanda. Ubu yamaze kugura ubutaka bwo guhingaho bugera kuri hegitari 2 n'ikibanza biherereye mu ntara y'Iburasirazuba.
Niba washinze kampani yitwa BNDC Construction ikorera mu karere ka Ruhango.
Twatangiye umwaka ushize dutangirana n'urubyiruko twari 60 twahaye akazi. Twatangiye twebwe mu muhanda bita Nyakogo Karambo Mwendo. Uwo muhanda twarawukoze umwaka urarangira dusinya indi kontra. Hashize amezi 2 dutangiye indi kontra. Mbonye ako kazi hari nk'ubutaka bunini naguze Iburasirazuba ni hegitari 2 zo guhingaho, dushaka gukora business y'ubuhinzi. Hari n'ibindi umuntu agenda ajya mu umuntu w'umusore nkanjye hari nko kubaka inzu yanjye.
Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence avuga kuretse kuba guha urubyiruko akazi ko gusana imihanda biri kugira uruhare runini mu guhindura imibereho y'urubyiruko rwo muri aka karere n'imiryango yarwo, binafasha gukemura ikibazo cy'imihanda yo muri aka karere yangirikaga bigatuma ubuhahirane bw'abaturage buhagarara.
Mu bijyanye no gutunganya imihanda abo bajene rero aho bakora mu karere ka Ruhango b'imihanda y'igitaka bakagira rero nuko bahembwa, tubona baragiye rwose bazamuka mu mibereho yabo, ku buri mujene abafite konti muri banki ni naho bahemberwa, ku buryo abatangiye no kwimenyereza gukorana na banki mu gihe kiri imbere akaba yabona n'inguzanyo. Cyakabiri ariko ni iyo mihanda ihora ibungabungwa ku buryo abaturage bacu bayinyuramo natwe twese idufasha.
Nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango, muri aka karere habarurwa kampani z'urubyiruko zeguriwe imirimo yo gusana imihanda zigera kuri 7 zikorera mu mirenge 8 mu 9 igize aka karere. Abagize umubare w'ubuyobozi bw'izo kampani harimo n'abazishinze bakaba bagera kuri 24. Ni mu gihe izo kampani zahawe gusana ibirometero 92 n'ibice 4 by'imihanda yo muri aka karere, buri imwe ikoresha abakozi 3 ku kilometero kimwe, ikabarirwa amafaranga y'u Rwanda agera ku 256,732. Naho mu karere ka Ruhango urubyiruko zahaye akazi rukaba rugera kuri 277, aho buri mukozi utari mu buyobozi bwa kampani abarirwa amafaranga y'u Rwanda 1,200 ku munsi. Jean Bosco Mbonyumugenzi mu karere ka Ruhango.